on the street, we on the air. Sis Andy. Wangitraumatiza, sengimdala kangaka nkosi yami. Well, mina isikole bengifunda kuso ne beseduzane nasekhaya, so there was no need ukuthi ngenzeni ngiphathe lunchbox. So I would go back home ngidle, and umbeko was my favorite lunch, cause akunanto emnandi njengombeko uma sowufudumeza udle usuthe ubuyele walk tall. If uyaphapha ungibuza ukuthi ngidleni, ha, baloni cheese namaqanda, ngahlisela ngani lemon twist cold drink yakudala. Asibongi.